Floods and flash flooding. Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Dadka iyo walaaca dadka. Hadda weeyaan qeexida halista dadka ee jiidadu. Haddii aanad hubin inaad ku nooshahay meel dadka soo rogmada, la xidhiidh dawladda hoose oo soo ogow. Haddii aad taalo meel dad maro, tixgeli inaad iibsato ceemiska dadka. Marka la bixiyo fiirinta dadka, u rar qaabka guriga iyo wixii qiimo leh meel sare, isu diyaari qaxitaan suuragala. Marka la bixiyo digniinta dadka, ka dhageyso raadiyaha ama TV-ga wixii macluumaad iyo awaamiir ah. Marka la bixiyo digniinta walaaca dadka, u guur dhulka sareeya webiyada, dooxyada biyaha qulqulaayo ee rogmanay. Baabuur ha u marin meelaha la xidhay. Haddii baabuurku kaaga cidilmo meel biyo sare socdaan, ka tag oo feel dhul sare. Marka ay jirto digniinta walaaca dadku, baabuur ha ku marin meelaha la xidhay ama ha isku dayin inaad marto dariiqyada biyuhu qariyeen. Yareysiga gunta biyuhu waxay noqon karaan qalad ba'an.